Music, Mr. Goa, Holy Stars Music Band, Host Talents, Vipingo Hoye, Wapi Danso na Filista, Wamependezana Walai.
Kweli leo siku imetimia, Mola ameajalia, sote tushuhudie, upendo wenu Danso na Filista. Mungu twakushukuru kwa yale yote umetenda, jambo jema na laheri, wawili hao wameunganishwa, Mario amba kabinda gala, haya siyo madengene, lolani arusi kunayo, na uvine na Holy Stars, wazazi Mzee Kazungu na Mama Joyce wanara, wawaparati zao kamili, wenu nyumbani mkaishi vyema, mandugu Lydia, Linet na Gracie, kaka Baya na Hasani, mwenda Karembo, Sidi na Mary, zao ni dua njema. Mama Esther na Mzee Jemsi, karimisheni plaza mwana wenu, harusi hunayo, toka Vipingo paka Malanga, Joni Mulole Rembo vino rero,
uno Vipingo rero kuna mambo,
Filista anahulaga
anenda kwa Mungu bewe
kiza sahihi Filista wenende
maisha kando hautaka antarero
jamii yosi inaraha
utanye saa ufano muto
Joni Mulole Rembo vino rero
uno Vipingo rero kuna mambo
Filista rero anahulaga
anenda kwa Mungu bewe
kiza sahihi Filista wenende
maisha kando hautaka
jamii yosi inaraha
utanye saa ufano mungu
Wapi Kazis, Nuru, Priscilla, Sharif, Nasoro, Nasalil, Doshi, Martha, Rama, pamoja na Esther, Akogoya, Nyundo, Chengo na Sharif.
Kweli leo siku imetimia, Mola ameajalia, sote tushuhudie, upendo wenu Danso na Filista. Mungu twakushukuru kwa yale yote umetenda, jambo jema na laheri, wawili hao wameunganishwa, Mario amba kabinda gala, haya siyo madengene, lolani harusi kunayo, na uvine na Holy Stars, wazazi Mzee Kazungu na Mama Joyce wanara, wawaparati zao kamili, wenu nyumbani mkaishi vyema, mandugu Lydia, Linet na Gracie, kaka Baya na Hasani, mwenda Karembo, Sidi na Mary, zao ni dua njema. Mama Esther na Mzee Jemsi, karimisheni mkaza mwana wenu, harusi hunayo, toka Vipingo paka Malanga,
Joni Mulole Rembo vino rero,
uno Vipingo rero kuna mambo,
Filista rero anahulaga,
anenda kwa Mungu bewe,
kiza sahihi Filista wenende,
maisha kando hautaka antarero,
jamii yosi inaraha,
utanye saa ufano muto,
Joni Mulole Rembo vino rero,
uno Vipingo rero kuna mambo,
Filista rero anahulaga,
anenda kwa Mungu bewe,
kiza sahihi Filista wenende,
maisha kando hautaka antarero,
jamii yosi inaraha,
utanye saa ufano muto.
Shemegi, Benjamin, Yafeti na Gilbert, Evans, Mawifi Rosie na Mary, Lea na Lilia, Nema na Happy, Wapi Dani, David na Mosesi, Peter na Kathiri, pamoja na Bahati, Angel the Slice Store, Rafiki, Paris, Tingika, Atingika, Atingika.
Joni Mulole Rembo vino rero,
uno Vipingo rero kuna mambo,
Filista
Maisha gano autaga antarero.
Jamii yosi inaraha.
Utanye saa ufano mungzo.
Toni mulole urembo vinorero.
Uno vipingorero kuna mambo.